Mamu go, mamu mia yo, mama finu ya ja. Alaru ajiri na ya country.
Extra pro.
Alaru ajiri na ya country.
Extra pro.